Minatafuta kadem, kaflani, kakamu, kaketi, kapeweni.
Na mintafute kijana, na pesa, na nyumba, na gari, na yepi, yeye,
Uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote. Basi uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote.
Ya basi na china, kinkaka, ziwa pa vitu miutaka. Adem pewa drink,
pia plaka,
siku wapa namba,
wanani saka.
King show, basi kata tikiti, mami karibia mwaka ni 2060. Nikingia reaction ni ile ile. Okay, presidential one in poke. Kani basha masiku yako.
Watch the light up. By the golden boy. Catch your mind up.
Pewa gin, pewa juice, pewa wine. Pewa guarana. Bad guy, tuta guarana.
Minatafuta kadem, kaflani, kakamu, kaketi, kapeweni.
Na mintafute kijana, na pesa, na nyumba, na gari, na yepi, yeye,
Uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote. Basi uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote.
Miwa msemi practical, actually miwa tactical, artistic kama Capricorn. Jina langu wanza na capital, hey, collab never seen before. Niga bawa bila stima jose, ama token kaza mita so na majack bawa ka 24. Miu isaga na patiko na ikanganga vi hadiko. Tuya shamba na mahabifos jine maji na matadifol. Flow yangu opambla, gari yo bangi bangla. Na wawesh ni kama gambla, mamzinga na matambla. Na wengine ni masenata, utadhani ya wetangula. Ama actors ni mamtangula, na wapapa masirandula. Ya meza tunaichafua, inakanika mekanika. Bila kaka tumekangang, na chihuahua akapindika.
Minatafuta kadem, kaflani, kakamu, kaketi, kapeweni.
Na mintafute kijana, na pesa, na nyumba, na gari, na yepi, yeye,
Uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote. Basi uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote.
Steady.
Okay, gotcha.
Inakaa wako ready, yeah. Tuna take dance kaa kila weekendi. Tukiban tuma kiko zimejaa mahedi,
hey. Ongeza pace
na matwitter, yeah. Coach Hama neighbor
wakizusha,
oh. Chiwa na sungu, hey. Unajua poa, hatuwezi wangusha, Na go back to the future, hey. Nimekwa nikibanu siku kucha,
yeah.
Hama punk wanasare, utadhani mini Aston Kutcher,
hey.
Tunajenga empire, unasaka vampire. Una sound so local, yeah. Na mina skika entire. Na kamtuka ninja, jina yangu ya pili ni Katiana. Ukiacha demi yako, utampata mjani ya kipatiana. Tangu 1980s, bado na feel shift. Tuko mbele sana, tuko 26.
Minatafuta kadem, kaflani, kakamu, kaketi, kapeweni.
Na mintafute kijana, na pesa, na nyumba, na gari, na yepi, yeye,
Uja shout, pewa shote, moja mbili kaba, tulewe sote. Basi uja shout, pewa shote,